you're the king of beats.
Namka mapema, naza waza mitakula nini. Moyo wa chuma, yola wama kwangu kitu gani. Nisha swa kusema, ayo matusi nishoga jamani. Kucha kucha kucha, naoza hela nende bucha. Jaja chisha jaja chisha. Umekucha kucha kucha, akili yangu iku kumakuta. Jaja chisha jaja chisha.
Bali ngakate mimi kwenelea bana penda bali bambe. Ama kusamba tusambe.
Mimi shia imbaka mutu makuta.